fiti maze. Unajua ni aje? Sita story ya fitina. Sikia fitina. Story ya fitina. Zaa.
It's Mikey on this.
Lona sikia fitina. Sidae mambia fitina. Kila bill nilisha lipa. Na bado nina mkwanja nina kitita. Lona sikia fitina. Sidae mambia fitina. Soka kuna drinks come. Mbili mbili vile inafa. Leo ni le siku ya kufeel good. Tom daktari amesema tujitibu. So mami achilia kitambi tuharibu. Bada dishi ni makali na zabibu. Kata maji tukipuliza mawingu. Sama bani ya nakali upita mchinku. Haina worry juu miwani zina tintu. Zimekashika afisa na mapingu. Kaku na form na ngoja uwitoe ni sign. Niko on na siyazi patikana offside. Piga shot niko umecheki up on site. Tower lock niko unadai ku go inside. Kaku na form na ngoja uwitoe ni sign. Niko on na siyazi patikana offside. Piga shot niko umecheki up on site. Tower lock niko unadai ku go inside. Lona sikia fitina. Sidae mambia fitina. Kila bill nilisha lipa. Na bado nina mkwanja nina kitita. Lona sikia fitina. Sidae mambia fitina. Soka kuna drinks come. Mbili mbili vile inafa. Soft life pesha London. More life bila kashfa. Gold label ndani ya Tumblr. Hoze kwevo ndani ya Tumblr. Soft life pesha London. More life bila kashfa. Gold label ndani ya Tumblr. Hoze kwevo ndani ya Tumblr. Na niko team mama, sina tia lala. Napiga shows kibabu wino ndani ya big club. Na kila pen meka kando amesimama. Kila bet tuligambo leo imeivana. Hakuna weng na eka kando hizo drinks come. Order drinks straight from Campton na Marezilla. Nishere bila scandal ama hit laugh. Niko genje bila mambo wala fitina. Lona sikia fitina. Sidae mambia fitina. Kila bill nilisha lipa. Na bado nina mkwanja nina kitita. Lona sikia fitina. Sidae mambia fitina. Soka kuna drinks come. Mbili mbili vile inafa. Lona sikia fitina. Sidae mambia fitina. Kila bill nilisha lipa. Na bado nina mkwanja nina kitita. Lona sikia fitina. Sidae mambia fitina. Soka kuna drinks come. Mbili mbili vile inafa.
Mbili mbili vile inafa. Lona sikia fitina. Sidae mambia fitina.